like a boss.
Dani mana, mana, deep CG, spoiler for three.
Chiki goshoto joni bad girl. Tiki makwela venya natingiza faster. Kama lifista kodi mada na hizo sianda. Alafu nika stona kana penda mashada. Totola, totola.
Na seti nini nika bad girl. Zigi mavela jona ganji ya sadaka. Na kana ningam koni tajagati papa. Ni damn juu ya damn kila time nikichapa. Totola pasta.
Silibidi nika
shumpele shumpe. Shumpele shumpe.
Silibidi nika
shumpele shumpe. Shumpele shumpe. Shumpele shumpe,
tipsy G.
Shumpele shumpe,
baby nigga.
Shumpele shumpe,
ha ha ha.
Shumpele shumpe.
Kama nika bimbi bingi bongi mini na chapa karasta tam kinyongi. Kama kishada ni riski ziki mishikaga na sadaka majingri bill. Na tupia toto na biashara ni yako kini pochini yetu. Mina chapia kwako wako sini wetu na kamogia.
Shumpele shumpe, shumpele shumpe.
Cheki fikisho fala digi siku la bongi. Na siati ni makiki na jahuta ni digi. Unangam si unangam no kijibu nta kuringi zbimbi. Inzagi kidato nta kutichi.
Shumpele shumpe. Shumpele shumpe,
baby nigga.
Shumpele shumpe, shumpele shumpe, shumpele shumpe, shumpele shumpe,
baby nigga.
Shumpele shumpe. Shumpele shumpe.
Toto la pasta go shodo nika bad girl. Na siezi cup kuna venye koni mada. Kana nifanya mina stama. Na jeyo denda mubaki nime. Baby girl nika tam tam. Tam tam koni pandisha mahanja. Hanja mati ze Abdala na baki ya mesi mama. Ka baby doll kakitingiza ma. Baby doll nika tam tam. Tam tam koni pandisha mahanja. Hanja mati ze Abdala na baki ya mesi mama. Ka baby doll kakitingiza ma. Cheki go shodo joni bad girl. Tiki makwela venye natingiza faster. Kama lifista kodi mada na hizo sianda. Alafu nika stona kana penda mashada. Totola, totola.
Na seti nini nika bad girl. Zigi mavela jona ganji ya sadaka. Na kana ningam koni tajagati papa. Ni damn juu ya damn kila time nikichapa. Totola pasta.
Silibidi nika
shumpele shumpe. Shumpele shumpe.
Silibidi nika
shumpele shumpe. Shumpele shumpe. Shumpele shumpe. Shumpele shumpe.
Silibidi nika.